Studio Tamani ni anga kunafunu ye bamanankana.
Foli ni tanoni kulasi Studio Tamani la mebara bela jelema bibamanankan josembao bibamanankan kunafuni josembao ulufle. Union Africaine Commission manyema aleye klefla tamake anga jamana kono akakrofo kono ayala nyini beje fanga ukasingana mali kono jatemineli kelado kafola kuni beseka ke kono ya sababu ye bamako ani Union Africaine che. La kolide minye ibe danyina mbaki kime nula obebo tombuktu Ibrahim Badu ale koni ladiara kosobe afana ye foli lase adamebaka bela jelima. Ni bela jelima na wala wala awi lala jara turife maru watarabe nega ukuna. Union Africaine Commission manyema aleye klifla tamake anga jamana kono omi yere kunchera kunu tene Mahmoud Ali Youssouf aleni frontela fanga manyema uluye nyogonyike omi simfe aye Union Africaine ka deme kurakura ya kata maliro kakeni lakana kogele ya mimbe malikono amedomina ikobi kata okrofonu nuni sanche aidama kasike fana kakenye ni beje fanga segnie kana malikono Dr. Suleiman Keita aleye nyini ninkela ye bamako sanfe kalansula aye hakilina midi Musa Malisi
Le retour à Dafé Djamanao, Ani, Djekulubao, Kanali, Malila, au Bela Djelemba Ira Kafo, Kubeka, Djamana Nyemaoka, Sanjikoro Woshi Udon, Krengrenyala, Finetuguye, Sebaya Munusoro, Kabini, Avril Kalotemene, Union Africaine, Djekulu Nyema, Kanali, Watikele Nasida Ofanea Ira Kafo, Kaye Watidi, Mali, Ani, Aesi Djamana Toma, Chogomina, Obsekato, Djekulin Konana, au Bela Djelembiseka Famia, Ame Watimina Sisa, Odeye, Jamanao ni nyoronche sama samani ukana fasoro sira unofe. Nga ino African jekulu nyema ko malika bo transition konana aba jofe oyorola. Nga otiseka ke wajibie mali jamana nyema ukan. Alna asoro kuka segi beje fanga kononana obena ni sababu chamande malikono.
Ala normalite.
Faculté des sciences et techniques ni Oloubeis Nusibka la Fasali Kulula, Olukoni Klesaba Barablakeni Udamnena Kunutene, Okunde Kukani Songwe Jira Kakeni Farnya Wale, Minkara Sawe Kalakolin Kilimbone Anina Jumatemeni, Yinkalon Sokono, Uba Wajibia Sekesikaluka Ke Yasa Mamun Simbeni Walia Chajuina Uluka Sekado. Kalanko Nasrala Halibi, Kalande Minye Beda, Nina Baki Kimenula Malikono, Alekoni La Diara Kosobe Tombuktu Marabulu Nyema Ufe Kunutene, Ibra Ibrahim Badu alikoni nye kuruta anishegi nsoro kurumuwa uchela. Aereka fola kuni saraba chera alife ngaka amake akakaramogo kademeko ani lakoli damebaga wereu. Anga Ibrahim Badu lame abe anga lasigidi alfusini faika kuma barala asita jarabe kuma ulase anye turunkana.
Zanado bafo kuni minke ibu otono di soro. Afolola ka niso jadi la senima. Ukofe siran doni nanana fana. Nekun sigile nunini. Wati dokera nyin jila jakosobe. Mawye dusu dongono ka fonyena kuko umanogo. Kusira ka jankosobe. Guno bate ala. Bara doronidu. Ani jila jali kafora bunyaka. Nkara moko ufana yindeme kosobe fukatase kalanso nye moko uma. Ani kalanko deme mbakao. Nisira chamanyi.
De partenaires de l'éducation aussi et comme l'UNICEF.
Mawari bonena anina tonka kaufi Tombuktu marabulu kono yensiki bagado kafula kuche marfatigu munu sugu madon ulude kera sabuye kabusho kani manyama koro kuni jienfara kunu tene jwe kalu kileta anisaba uere kera asumogo nyana halisa yinkado kafula amedomina ikubi ninka sara kunjonjo ukoni madonfolo.
Studio Tamani Fondation Hirondelle ka barabolo e malla ni Irtel ka de menyo nyaay mi se ngoroma donendo coopération suisse coopération espagnole union européenne and gouvernement norvégien.
Mali alikoni ganke rugby farikulu nyanaje nasrafe aye jonjon ta championnat d'Afrique zone B unyokondon sinfe watikele na bululandu lanta nasrala fana stan malien aleni joliba ase ulubena nyokon soro telakao animusulakao fanfe sina dolantan fana nyokon kumbe chama ulubuludalinu indoko kuina kalifa gweta benyafolike.
Mali samata sega uye farafina jonjonta rugby otlon konana imbe zone B kofo uye osebaya soro togo kan fanwara fe juliba ni stade malien de Bamako la jon de benake nganaye bulula nolanta okumu konana cheuta fanfe ni club flabeye sebaya kelengele soro msokunda juliba aleye boko flake wa aye sebaya flafana soro watle sabana bulula nolanta obetambi ni juliba msulaka uye sebaya soro uyu kele mali jonjonta bagaye kakunche yeleli nolanta premier division na ulu be damne ni araba ka taa kun cɛ juye kalo tile 27 pul a o bena kɛ bamakɔ ni 95 bɛ o kɔnɔna na pul b o be kɛ buguni 94 o de be o fana kɔnɔ
ni ne be dansigi bi bamarankan kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la